at Skinfest, the best lord.
Only the strong will survive.
Jinvi's own production.
ZJobs.com.
Funny.
Got that too.
Sports
Empire. The in the building.
Those young stars in the building.
Shanaka dance a campia, Pokunye mboko shimpinya pinya. Ivo tatu mfuwa fele testi. Eka tu shanaka dance a campia.
Tupo sama dance ya vampia. Tupala me stage up on fear. Ita mashano di block. Songo di block kumunele. Eka tunenge for vampia. Chut, chut, chut. Eka tunenge for vampia. Chut, chut. Oh, oh. Eka tunenge for vampia. Chut, chut. Eka tunenge iwe. Eka tunenge for vampia. Mushikulo fa twenda na targets. Ushikwisha fa ponzi na budget. Uli mademu ni mpaka permiti. Hello plus na mailo no office. Kaishi katufyanga le mpaka. Ise nshitabete ya macha. Dansi kajibi kile padia. Wose bambio kulumbanya. Bakai tuwambele pwapo. Chidansi chaba mpia kwiki lishapo. Lome TJ aleti lishapo. Wamanku chatuwala ngile kumidanso. Nengale tumone kwa fio finine. Ulaluala tumone ngate opolele. Tulapela kano fenga tachidinile. Amashate mashenga taupibile.
Shanaka dansa kampia. Pukunye mboko shimpinya mpinya. Ivo tatu mfuwa fiele testi. Eka tushanaka dansa kampia.
Tupo sama dansi ya vampia. Tupala me stage ya panofia. Ita mashano di block. Songo di block kumunele. Katunenge fwa vampia. Chut, chut, chut. Eka tunenge fwa vampia.
Kupondi finda lava Watu wafika mochila wala tambama Pakufola babakiu wala tantama Duvusha kumona balele Nikwete kulifu nivali haba shele Tela konka kuchila Kuvanonga tuposa mafina Ama baby nifuevo baluila Wala tambanga tu wafika mochila Nigadu baba konto kere Pala ndeposa dansi ya maposele Tinvisuru mbori piti Fiti pa biti Nipaka kumatunda macha Andesikwe sikale mafunda masha Pamando wile katimbengo Manji vile mbalange nisate mfola Nifuebo batamba mchila Ingo manga shate tefuila
Tupo sama dansi ya vampia Tupala me stage ya panofia Ita mashano di block Songo di block kumunele Katulenge fwa vampia Katulenge fwa vampia
Soy possible. We can go on the post, and we're so much on a go on them. Your body and I were possible. Back to Langan and now quite empire. Gana quite empire, and no fear. Who says and a coupon, did no fear. Shanaka dance a campia, pokunye mboko shimpinya pinya. Ivo tatu mfuwa fiele testi. Eka tu shanaka dance a campia.
Tupo sama dance ya vampia. Tupala me stage ya panofia. Ita mashano di block. Songo di block kumunele. Katulenge fwa vampia.
Chut, chut.
Eka tulenge fwa vampia.
Chut, chut.
Apo, apo. Eka tulenge fwa vampia.
Chinri